chosangala tsaru ndi chakuti anthu aja avomereza kuti kampeni yaulendo uno usiya fundo iya
nkhondo ili chakachiro ine ndofuna kampe pano sati somozungulirayi si nkhondo ya fundo asakunamize
ndiyongola nkhula zili zonse zomwe zabwera mmutuzo
tsogolo account ya mwana aliyense wobadwa kuti timupangire invest deposit ya dalama 500,000 kwacha
ye mwana aliyense tizimuikira ku bank yakabadwa 50,000 kwacha